Shankysupplier.com.
The Bad Game.
For the last time, I repeat it again. I will beat you. Mouse a malapa.
Pata kafanya hitra.
Alikuwa kati sasa hivi anakata. We amoki sasa hivi anamoka. We akati sasa hivi anakata. We amoki sasa hivi. Sena kivinje kali mashainu gari. Kali mashama sena. Kali mashainu gari. Kali mashama sena. Kali mashainu tum. Kabebe ya namchupa. Kali mashainu gari. Kali mashama sena. Kali mashainu tum. Kabebe ya woni leo leo. Leo samudia sigara. Nataka nikate tungi. Boni leo, leo, leo stamudi ya mtungi. Nataka nivute gancha. Wese ila kifiche kwa pisa dari. We ajena kubarake mama Musa. Zungusha kama tulivu kwa pisa dari. We ajena kubarake mama mudumu. Zungusha wanangwa meliwa wamekunywa pombeo. Masela metinga wamevuta gancha. Wanangwa meliwa wamekunywa pombe. Masela metinga wamevuta gancha. We wapo tika tika.
Wa wa.
Wapo tika tika.
Wa wa.
Wapo tika tika.
Wa wa.
We wapo tika tika. Tuko vibe tila lila tuko buat. Tumejipata lete kali chomanyas. Selembuka na mkononi na glass. Watoto ndogwa kipima mada kiss. Ngoja tulewe. We tupombeke. Ngoja tulewe. We tupombeke. Wona chidi wax na we wona taka pombe umeanzali ni kuleo. Nadii kubwa na we wona taka tungi umeanzali ni kulewa. Honi wangu pombe, pombe, pombe. Choma choma tungi, tungi, tungi. Waya baba nikishalewa uwa sichagui pombe. Nikitinga sichagui sigara. Waya nikishalewa uwa sichagui pombe. Nikitinga sichagui sigara. Lete gongo jet, lete kombucha. We kwenye vibe, lete busha. Mixa shabab. Lete gongo jet, lete kombucha. We kwenye vibe, unipe busha. Mixa shabab. Wanangu wameliwa wamekunywa pombe. Masela metinga wamevuta ganja. Wanangu wameliwa wamekunywa pombe. Masela metinga wamevuta ganja. We wapo tika tika.
Wa wa.
Wapo tika tika.
Wa wa.
Wapo tika tika.
Wa wa.
We wapo tika tika. Sela bado nonye seme panda vipi pombe kichwan. Bonye seme panda vipi ganja kichwan. Bonye seme panda vipi pombe kichwan. Bonye seme panda vipi ganja kichwan. Boya ibilisi ya mepanda mwote mwepis. Cheza piano ilo apona this. Shetani ya mepanda mwote mwepis. Cheza piano ilo apose. Ila saga lumba ino. We saga lumba ino. We saga lumba ino baba. Lumba ino. We saga lumba ino. Lumba sera baba tulika po baba. Tulika po tunde. Tulika po mama. Tulika po tunde. Sera tulika po baba. Tulika po tunde. Tulika po baba. Tulika po. Na chidi buwaks ndo mzamini. I got you manager Kimbo simtoto. Watoto achalize moja. I got you lobby furniture by the way. MK Finest dribble and capacity. Sherman catch you can follow down.
Ra! Chunky supplier!
Wepota!
Supplier! Shigeri!